Mikono yangu ishazoea kukukumbatia, na masikia ishazoea kukusikia. Akili yangu ishazoea kukufikiria, chonga tu macho yangu hajazoea kulia. Kwanza usiku silali bila kukuona kwa macho, pili chakula kipiti sija kusikia mwenzako, tatu naendeshwa na mapenzi yote kwa ajili yako, nne nitunzie siri zangu nami nitunze zako. Mahbuba,
penzi sio siti za daladala, akishuka huyu mwingine kuka, usije nichiti kuna madhara, tupendane kweli kila dakika.
Oh mahbuba, oh, 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 oh. My, 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 my. Kuna muda nakosea, nisiyo malaika, nisiyo malaika, nisamehe, nisiyo malaika, nisiyo malaika.
Unavyonivuruga mindo na hangaika, mindo na hangaika, sijiwezi mindo na hangaika, mindo na hangaika.
Kwanza usiku silali bila kukuona kwa macho, pili chakula kipiti sija kusikia mwenzako, tatu naendeshwa na mapenzi yote kwa ajili yako, nne nitunzie siri zangu na mimi. Mama, mama,
mahbuba, penzi sio siti za daladala,
daladala,
akishuka huyu mwingine
kuka,
usije nichiti kuna madhara, tupendane kweli kila dakika.
Peso, 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 peso. My, 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 my. Lordy, music on this one.